akulira ekitongole kya KCCA Hajjat Sharifa Buzeki atenderezza nnyo abatuuze abawangaalye mu bitundu ebyenjawulo mu munisipaali y'e Kawempe okuwulira omulanga gwa KCCA ogw'okukuuma obuyonjo. Buzeki okwogera bino abadde mu bitundu by'e Lugoba ne Kazangola nga yeetabye mu kukola mu nkola eyaweeyonjo eyatandikibwawo ekitongole ekya KCCA okulaba ng'abantu bayiga okuyonja ebitundu byabwe mu kaweefube okukuuma abantu nga balamu n'ebitundu ebyo nga biyonjo. Mu nkola eno abakozi ba KCCA beeza enguudo ne bakugola emyala kw'oteeka n'okuyula kasasiro mu bantu. Buzeki asinzidde eno n'ategeeza nti mu bitundu gy'ayise asanze abantu nga baayiga dda okukuŋŋaanya n'okwawula kasasiro okwawukanako n'ebiseera eby'emabega nga kaweefube ono tannaba kutongozebwa.
Twali tusanga emyala nga gyonna gijjudde ki kasasiro, naye tutambudde nammwe ndowooza embeera mugirabye ng'embeera ekyuse. Kiba kitegeeza ki? Yaddiŋŋana amawolu yagajjamu omukutu ka tulabika tutuuse mu kuba nti Kawempe bannakawempe tutuuse okuba nti olwaleero tubeebaza olw'okujjumbira emisomo gyaffe n'ennyonja ze tubadde tujja tukola mu Kawempe okusobola okuba nga abatuuze bakitegedde nti obuyonjo kintu kikulu nnyo gye bali. Kyetusigazza kwe kuba nti abantu baffe abanona kasasiro bajja mu budde obutasobola kulekera bantu bano kasasiro kumala bbanga gwanvu.
Wabula alaze obwennyamivu olw'abantu b'e Lugoba abasusse okusuula kasasiro mu myala kyuka bwe batuuka okubakunga okumuyoola ne beebulankanya. Abakulembeze bamutegeezezza nti abatuuze tebafuddeyo kimala ku nsonga z'obuyonjo mu kitundu kino.
Ndaba abantu abali wano bonna abasinga enkuba we beetonnye bakikola. Bonna ayogerako n'ogamba nti gundi akikola n'ogamba nti nga bagamba oyo mubi nnyonnyonnyo laba yatusettingira osirika busirisi so n'olwekyo no
nze guli gyensoma egamba bw'olaba ekikyamu kijewo bw'oba tosobola kyogereko obunafu obusingayo kwe kusirika.
Sijja kulimba ngoje bamuteeka naye sijja kuwaayira nti oba ono naye banneyibazi baffe abasinga wano bakola ekintu ekyo ng'enkuba wano etonnye.
Buzeki wano w'asinzidde n'ategeeza abantu nti okweyonja buvunaanyizibwa bwabwe kubanga abantu abayonjo be babeera abalamu.
Okweyonja okuva ku mubiri gwo w'okolera w'osula kintu kikulu nnyo kuba kiimpruvinga kwalite y'obulamu bwo. Ate tumanyi nti omulamu yakola mu kibuga muno twetaagamu abantu nga balamu basobole okukola tufune emisolo egikulankulanya ki ekibuga. So it's a cycle, it's not about kujja kwera n'ogenda. Bwe tumala okuyonja abantu baffe baba balamu, abaana bajja kuba balamu, tujja kutangira endwadde mu baana, tutangira endwadde mu bakulu. Government expense ku madagala naye ekole ki ekendeere. Awamu n'ekyo ng'abantu baffe balina emibiri emiramu egikola egibaleetera okubanga ebajja mu kibuga balina ekintu kyo eky'amagezi oba eky'omulamwa kye bakola kye bajjamu ejjamba obulamu bwabwe ne bubeera bulungi ate naffe ng'ekibuga netambuza emirimu gyaffe.
Omuyimbi Karo Kasiito omu ku batambuza enjiri yaweeyonje naye asiimye nnyo abantu b'e Kawempe olw'okugoberera amateeka agalungamya enkuŋŋaanya ya kasasiro okuva kampeyini eno eyaweeyonje lwe yatongozebwa mu Februari wa 2025.
Bw'okola ekirungi n'omugamba kukola kirungi, bw'okola ekyawo omugamba kukola kikyamu. Njokoma okola ekirungi waliwo apiikinga nti nina okukola omukyalo oyo kyakoze eki kyakoze. So we ŋŋamba nti weerongoose waliwo ategera mbu nina okweerongoosa naye nga naye okwange I am impressed. Kawempe is really clean before being a ghetto that I know. I'm impressed kubanga abantu bayonjo beerongoosa, drainages were built. I'm actually impressed as a person. Sijabalimba. Kawempe is really clean. Tebaza bakulembeze baakuno olw'okulongoosa abantu baabwe.